Bazalwane nodade enkosini
today
namhla
is a special day
umhla ukhethekileyo
and we are very grateful to the Lord
kwaye siyabulela enkosini
that we can start the crossing into the new year
basinokuqala ukuwelela kunyaka omtsha
2023 with God's blessing
nentsikelelo zikaThixo.
I also want to thank everyone
nam ndifuna ubulela wonke umuntu
for all the wishes of blessings
hayi yonke iminqweno
yentsikelelo whether they came by mail
kuze
by phone
ngemyalezo
okanye
ngemfono mfono
because also for me
ukuba nakum
it was a special day
kumhla ukhethekileyo
I have passed from the 89th
ndidlulile
kuminyaka
yamashumi asibhoza nethoba ndifike kumnyaka wamashumi
alithoba
ndibulela inkosi
for the grace
ngobabalo
he has given me
athe wandinika
lo serve him all these years
iyo yonke le minyaka
actually
kakuhle kakuhle
I had prepared a letter
ndilungise umyalezo
with 25 scriptures
onezibhalo ezingamashumi amabini nesithathu
to be put on the internet
ubazifakwe kwi-internet
so that everyone could read on New Year's Day
wonke umuntu afunde
what God had put on my heart
into thixo ayibeke enhlizweni yami
the decision came
kodwa isigqibo safika
that we will read this text today
siyafunda lo myalezo namhla
and we wish everyone
kwaye sinqwenela wonke umuntu insikelelo zikaThixo ngenhliziyo yethu yonke
and I ask Father Borg
kwaye ngicela umzana uBorg kubaqala ufunda ngoku
then everyone will have in writing
wonke umuntu uzaba nokubhala
being said now
kwezinto ezizawuthethwa ngoku
they can read it
ngokuba nokuzifunda
here you go
ungaya phayana
to the bright church kumtshakazi
kaYesu Kristu
I wish to send heartfelt greetings
ithanda udlulisa imibuliso evela enhliziyweni kubo bonke abazana nodade kwilizwe jikelele abakholwe umyalezo ococekileyo wezibhalo kaThixo ngoku abanamava ngolungiselelo lwabo lokugcwila
with the word of the Lord
nelizwi lenkosi
from Isaiah
eliku Isaiah
55 verse 11
inqolo weshumi elinanye
so shall my word be
liyakuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam
it shall not return
alikubuyela kum lilambatha lingawe kwenzanga endikuthandayo
and it shall prosper
lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko
thanks be to the Lord
siyabulela enkosini
that we can truly believe
kuba singathi ngenyaniso sikholwe ngenhliziyo zethu zonke kuba yonke into
that God has said
uThixo ayithethileyo
will come true
iyawukwenzeka
must come true
kumele ukuba yenzeke
for the word of the Lord
ukubilizwe lenkosi alina ukubuyela kuye lilambatha
it will also bring about
liyakutho kunjalo livelise kumtshakazi into edingekayo
so that we will be prepared
ukuze silungele ukuxwilo
here you go
ungaya phayana
the following scriptures
izibhalo ezilandelayo
are meant to show us
kumele zisibonise
what the Lord God
into inkosi uThixo elindele kuthi
so that it can be fulfilled
ukuze kuzaliseke oko sikulindele kuye
and what he wants to give us
noko afuna ukusinika ngoba bani
so that we are ready
ukuze silungele xa esiza
the return of Christ
ukubuya kukaKristu
the hope of all true
lithemba lawo bonke amakholwa ayinyaniso sukele eqaleni
In John 14,
kuyohane isahluko seshumi elinesine umqolo wesibini wesithathu Nkosi yethu ithe
in my father's house
endlwini kabawo zininzi iindawo zokuhlala
if it were not so
ukuba bekungenjalo ngendanixelelayo
I go
ndiyemka ke ndiya kunilungiselela indawo ukuba ndimkile ndakunilungisela indawo ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani siyabulela enkosini kuhle kunjani singavuya sibe njani ukuba singakholwa ilizwi likaThixo lingcwele ngokuvela entliziyweni kwaye siyazi ukuba kuya kuba yinyaniso inkosi iya kuza kwakhona siya kuthatyathelwa ekhaya sibe nenkosi ngexesha lonke ungaya phayana
In the Holy Scriptures,
kwizibhalo ezingcwele,
the second coming of Christ,
ukuza kwesibini kuka Christ, kuphindwe kwagxininisa kwakhona.
So Christ was once
wanikwela kwakanye ukuba azithwale izono zabaninzi.
And unto them that look for him,
kubo abo bamlindileyo, uya kubonakala okwesibini.
Without sin.
Engenasono kuye kusindiswa
Hebrews 9
kumahebhere sahluko sethoba
and we are among those who wait for him
si inxalenye yabo bamlindileyo
who truly let themselves be prepared
abazivumayo ukuba balungiselwe siyayibulela inkosi ngenxa yegazi lomnqophiso omtsha ngelizwe elingcwele siyambulela ngomoya oyingcwele osikhokelayo kuyo yonke inyaniso ungaya phaya kwakusele kubhaliwe ngo-Enoch ngokholo u-Enoch wafuduselwa emazulwini ukuba angaboni kufa akaba nakufunyanwa ke ngenxa yenokuba uThixo wamfudusayo kuba ngaphambi kokufuduswa kwakhe wayengqinelwe ukuba umkholise kakuhle uThixo kumahebhere isahluko seshumi 11 umqolo wesihlanu yanga inkosi ngakunika oku kuthi sonke khona izibhalo ezimbini ezikhethekileyo Matthew 3:17 isahluko sesithathu umqolo weshumi
nesixhenxe
lo gunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye
Matthew 17:5
isahluko seshumi nesixhenxe umqolo wesihlanu
In whom I am
lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye
Hear ye him.
Mveni yena
who now hear
bonke ngoku abamvayo
upon them
phezu kwabo
God's well-pleasing rest
konke ukukholisa kathixo kuya kuhlala kubo
Jesus holy
kuyesu kwigama likayesu elingcwele ungaya phaya
The Lord also spoke of all the things.
Nkosi ngokunjalo yathetha ngazo zonke izinto eziya kwenzeka kwixesha lesiphelo.
Before the return of Christ.
Phambi kokubuya kukaKristu.
Whether it concerns Israel.
Nokuba kumalunga noIsrayeli ibandla.
Or the general condition.
Okanye imeko nje zasemhlabeni eziqhelekileyo.
And as he sat upon the Mount of Olives.
Wathi akuhlala phezu kwentaba yeminqumo beza kuye abafundi bakhe besithi sixelele ziya kuba nini na ezinto iya kuba yintoni na imiqondiso yokufika kwakho nokupheliswa kwephakade eli
Jesus answered them.
Waphendula uYesu wathi kubo.
Take heed.
Lumkani.
No man
ningalahlekiswa mntu.
He spoke of wars.
Uthetha ngemfazwe. izinikimo zomhlaba iinjikitsha zokufa ngokunjalo ngokunjalo uMateyu 24 qolo wesithathu kuya kowesixhenxe kakhulu kumqolo weshumi elinesine zaye ezindaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela libe bubungqina kuzo zonke iintlanga kwandule ke ukufika ukuphela Mateyu 24 mqolo weshumi elinesine masikuthethe okuvela entliziyweni ehlambulukileyo inkosi uThixo inike ubabalo
that in our time
ukuba ngexesha lethu
the original divine message of salvation umyalezo
oluqobo wobuthixo wosindiso ungavakaliswa kwilizwe jikelele okokuqala emva kweminyaka engamawaka amabini
in order revival
kuzo zonke imvuselelo
since the reformation
ukusukela ekubuyiselweni izinto ezithile zishunyayela
but never
kodwa zange ngaphambili kwisahluko sobunye bobuthixo baptizo kanye ukuhlanjwa isidlo senkosi zange ilizwi elingcwele elinyaniso umyalezo oyinyaniso wavakaliswa njengoba kwakunjalo ekuqaleni kwaye uThixo wasebenzisa umzana uBranham ukuba akuzise kuthi uThixo wasebenzisa mna ukuze lo myalezo wosindiso unokuvakaliswa ngolona qobo kulo lonke ilizwe jikelele
And now comes the end.
Kufika isiphelo.
We thank the Lord.
Siyayibulela inkosi.
For the fulfillment.
Ngokuzaliseka kwelizwi.
Our time.
Kwixesha lethu.
Amen.
Amen.
Here you go.
Ngaya phayana.
In Luke 21 Kuluka 28.
21 verse 28.
The Lord said to
his own ngabayo malunga nemeko zexesha lesiphelo.
And when these things begin to come to pass,
ke kaloku zakubona ukuba ezinto ziyaqala ukuhla, suka nime niziphakamise iintloko zenu ngenxa yokuba iyasondela inkululeko yenu. Phambi kokubuya uya kwakhe, mhlawumbi yonke into kumele uba ibuyiselwe ebandleni njengokuba kwakunjalo ekuqaleni. Njengezenzo sahlo sesithathu umqolo wamashumi amabini ananye esitsho.
Whom the heaven must receive.
Lo ekumela amazulu amamkele.
Ade
afike amaxesha okubuyiswa kwezinto zonke awawathethayo uThixo ngomlomo wabo bonke abaprofethi bakhe. Abangcwele kususela kunaphakade.
Thanks be to the Lord.
Siyabulela inkosini.
What God announced.
Into uThixo ivakalisileyo ngabaprofeti.
The Lord proclaimed.
Inkosi
through the apostles.
Ivakalisile ngabapostini.
Old and New Testament.
Nqophisa omdala nomtsha.
Together.
Kumele zibe ndawonye.
Hear the promises.
Apa
hear the fulfillment.
Zizithembiso apha kukuzaliseka.
We are truly thankful to the Lord.
Kwaye ngenyaniso siyabulela enkosini. Uba singafundisa sikholwe sibhaptize senze yonke into ngendlela enye namhla.
As our brothers and sisters did.
Njengokuba abazalwane bethu noodade bethu benzayo iminyaka engamawaka amabini eyadlulayo ekuqaleni.
The Lord has kept his word.
Inkosi iligcinile ilizwi layo.
And restored everything.
Yabuyisela yonke into.
And brought it back to its rightful state.
Yayizisa kolona qobo lwayo. Ngaya phaya.
This includes the promise.
Oku kubandakanya idinga.
That at the end of
lokuba ekupheleni kwexesha lobabalo.
Before the terrible day of
phambi komhla kwemini enkulu oyikekayo kaYehova uThixo awuthumela umprofeti
this promise.
Esisithembiso
of Malachi 4.
Skamalaki sahluko sesine. Qolo esihlanu esithandathu. Uzalisekile. Ngolungiselelo lukamzana uBranham.
He will turn the heart of
inhliziyo zabantwana bathi babuyele koyise abangabapostini.
As for the event of the rapture
ngemeko yokuchwilo uqobolwayo sifunda incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine umqolo weshumene sihlanu uya kumqolo weshumene sixenxe.
For this we say unto you,
kuba oku siya kutsho kuni ngelizwi lenkosi,
that we,
ukuba thina babudlayo ubomi basaphilileyo ekufikeni kwenkosi asiyi kubaphangela abalele ukufa.
For the Lord himself,
ukuba inkosi ngokwayo iya kuhle emazulwini inendanduluko inelizwi lesiphatha zithunywa inexilongo likaThixo, baze abafele kuKristu bavuke kuqala.
Then we, which are alive,
sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo siqwilelwe emapini kwakunye nabo siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni, size ngokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi.
Praised and glorified
Lumiso
be
nozuko,
the name of our Lord.
Kulo igama lenkosi yethu.
For this we say Kuba unto you,
sikutsho oku ngelizwi lenkosi,
the resurrection of
uvuko
our Lord
lwenkosi yethu
is the guarantee for our resurrection.
Sovuko lwethu
and his ascension
kwaye ukunyuka kwakhe
is the guarantee,
sisiqinisekiso,
that we will be taken
so kuba
up to heaven,
siya kuthatyathwa sinyuselwe ezulwini siyeqaqawulini eluxulwini.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise and glory.
Madunyiswe lizukiswe inkosi yethu. Ungaya phaya.
Philippians 3 verse 20 and 21.
Abase Philippi sahlose sesithathu umqolo wamashumi amabini wamashumi amabini ananye.
For our conversation is in heaven.
Kuba thina iko wethu
lisemazulwini.
Apo kananjalo silinde khona kwa umsindisi inkosi uYesu Kristu. Eya kuwenza kumila kumbi umzimba wokuthobeka kwethu. Uze wona wenziwe ufane nawo umzimba wozuko lwakhe. Ngokokusebenza kwalo unako ukuzithobela phantsi kwakhe zonke izinto. Imfuneko zakho oku zezi. Ukuba amazwi alandelayo abonakaliswe kuthi.
But if the spirit of him
kodwa ukuba umoya walowo wamvusa uYesu kwabafileyo hleli ngaphathi ku
he that raised up Christ
lo wamvusa uKristu kwabafileyo
also quicken your mortal body
naye ngokunjalo woyidlisa ubomi imizimba yethu ngomoya wakhe ohleli ngaphathi kuni kwabaseRoma isahluko sesibhozo umqolo weshumi nanye.
We say amen to that.
Sithi amen kuko oko.
This is what is written.
Oku kuko okubhaliweyo.
How it will happen.
Kwaye oku kuya ukwenzeka ngolu hlobo. Into ebalulekileyo le uba umoya kaThixo unokuthabathi ukuhlala ngaphakathi
kuthi
ukuze singasebenzisi nje izipho kodwa
that the fruit of
kuba iziqhamo zomoya zibonakaliswe.
And we thank the Lord
kwaye siyayibulela inkosi
that he will see to
ukuba uyawubona kuko
that the spirit of God
ukuba umoya kaThixo
really take dwelling
unokuthabatha ukuhlala ngenyaniso ngaphakathi kuthi
that our life
ukuba ubomi bethu ngokugqibeleyo bunikelwe enkosini kwaye kuba umoya uya kuguqula imizimba yethu enokonakala njengoba kwenzekayo kumhlanguli wethu.
His mortal body,
umzimba wakhe wokwenyama waguqulwa,
and he has gone to glory,
wahamba waba sekuqaqawuleni.
And we too,
nathi ngokunjalo siya kuguqulwa singene ebuqaqawuleni. Amen. Ungaya phayana.
This promise,
esi sithembiso,
will be an experienced reality,
siya kuba ngamava anyaniso ekubuyeni kwenkosi yethu.
At the same time, we are exalted,
siyavuseleleka,
stand firm,
sima siqinile,
and wait for God,
sibulinde uThixo,
to complete his
ukuba agqibe umsebenzi wakhe ngokusebenza okukhulu komoya.
Be patient, therefore,
nyamezelani ngoko zintanga,
unto the coming of
ide
the Lord,
ifike inkosi.
Behold,
yabona,
the husbandman waiteth for the precious fruit of the
earth,
and has long patience for it, until he received the early and better rain.
Be
ye also patient,
establish
your heart for the coming of the Lord
draweth
nigh. James 5,
7-8. Ukuya kwesibhozo.
Be glad then, ye children of Zion.
Vuyani nicobe ntombi yenguziyoni, nimemelele kwinkosi uThixo wenu, ukuba eninika imvula yangaphambili. Uya ukwenza ukuba kuhle kuni umvumi, imvula yangaphambili nemvula yangasemva kwinyanga yokuqala.
Joel 2,
Yoweli sahluko sesibini umqolo wamashumi amabini anesithathu.
Thanks be to the Lord.
Siyabulela kuyo inkosi.
For the promise,
ngokubidinga,
has been given in the old,
linikwe kumnqophisi omdala nakumnqophisi omtsha.
He will cause,
uya ukwenza imvula yangaphambili neyangasemva ukuba ziwe,
and a mighty working
kwaye
of the Spirit,
umsebenzi omangalisayo wokusebenza komoya uya kuthabatha indawo kumtshakazi webandla. Sonke siya kuba nenxalenye kuko. Ngaya phayana.
Since no one knows the exact hour,
sukela kuba kungekho mntu yazi iyure eluqobo yokuza kwakhe, simele ukuba silunge ngawo onke amaxesha. Ngoko ke nani ilungani ngokwenu, ngokuba kwiyure eningamlindelanga unyana womntu uya kuza. Mateyu 24 umqolo wamashumi amane anesine.
We must also take this serious,
kumele sikuthabathele eli lizwi liqinisekileyo entliziyweni.
Let us therefore fear,
asithi ngokusoyike,
lest a promise be let us
ukuba siphulukane nalo idinga lokungena ekuphumuleni kwakhe.
Lest any of you turns out,
yeze kuthi ubani wenu abuyele ukuba shiyeke ngasemva.
May the Lord God grant,
yanga inkosi uThixo ingenza,
no one,
ukuba kungabikho namnye
ngoku
wonke umntu akholwe ngentliziyo yakhe yonke kwaye ulungiselelo inkosi eyanika umzana uBranham ukuzisa umyalezo wokugqibela nokubuyisela yonke into kwindawo yalo eluqobo. Lo okholwayo oku ngokuvela entliziyweni akungqinele umntu ngamnye, eli sisithuba sexesha apho kumele sibeke ecaleni zonke izinto ezinakusiphazamisa. Kumele kube khona ukuvuka, ukulungela ukukhonza inkosi, uthabathele imeko ngokuqinisekileyo. Inkosi iya kuzalisekisa lonke idinga kuthi. Ngaya phayana.
For unto us was the gospel preached,
as well
as unto them.
But
the word preached
did not profit them, elashunyelwayo zange libancede lutho,
with faith in
them, kuba lalingadityaniswanga nokholo kwabo balivayo.
Hebrews 4,
kuma Hebrews 1:2.
Abraham believed God.
Abraham wamkholwa uThixo.
Saw the promise fulfilled.
Wabona isithembiso sizaliseka. Nathi ngokunjalo siyamkholwa uThixo elizwini lakhe. Waze usibe namava ngokuzaliseka kwesithembiso. Njengo Paulus owayithatha inkonzo yakhe yokukhonza inkosi ngokuqinisekileyo. Ndithanda ukunjalo ukuba ndivalise ngokufudumeleyo izibhalo ezilandelayo kuwo wonke amakholwa. Ndiyaniyala ngoko bazalwane
by the mercies of God,
ngenceba neempefe
zikaThixo
ukuba nizise imizimba yenu ibe ngamadini aphilileyo angcwele amkeleke kakuhle
kuThixo,
inkonzo yenu leyo yasengqondweni.
And be not conformed
ningafaniswa neliphakade,
but be ye transformed by the renewing of your mind,
niguqulwe ngokwenziwa ntsha kwengqiqo zenu,
what is that good,
ukuze nikungqinele oko kulungileyo kwamkelekileyo intando egqibeleleyo kaThixo.
Romans 12
kwabaseRoma isahluko seshumi elinesibini qolo lokuqala nowesibini.
To this end,
kude kube lapha yanga inkosi ngasinika sonke ubabalo, ukuze sithi ngenyaniso okuvela entliziyweni, intando yakho egqibeleyo mayenziwe ebomini bethu.
We are at your disposal,
sisekubonakalisweni kwakho Nkosi, phantsi komoya umphefumlo nomzimba. Yenza kuthi oko uthe waba nenjongo ngako, kwaye kuya kwenzeka ngokuba uThixo ukuthembisile. Ungaya phayana
ekupheleni
nizizimase iintliziyo zenu ningenakusolela ebungcweleni phambi
kothixo,
nditsho noba wethu ekuzeni kwenkosi yethu Yesu Kristu nabonke abangcwele bakhe. Ncwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesithathu qolo weshumi elinesithathu. Nilibambile ilizwi lobomi ukuba ndingavuya kumhla kaKristu ukuba andifumananga ndabaleka okanye andithanga ndanzinyelwa ngokulambathayo.
KwabaseKorinte
chapter 2:16, oku ndiyathandaza ukuba uthando lwenu lukhule ngakumbi ekwazini nakuwo konke ukugwema, ukuze nizibonakalise zonke izinto ezigqibeleleyo, ukuze ninyaniseke ngaphandle kokukhubeka kude ibe ngumhla kaKristu, nithwale iziqhamo zobulungisa ezithi ngoYesu Kristu eluzukweni nendumiso kuThixo. Filipi sahloko sokuqala qolo lokuqala uya kwishumi elinanye uya kumqolo weshumi
elinanye.
Bazalwane nodade,
such scriptures,
izibhalo ezinje
sidinga uba
sifunde kwakhona nakwakhona,
really ask the Lord,
sicele ngenyaniso inkosi
to make true in our lives,
ukuba yenze okunyanisekileyo ebomini bethu oko sikufundileyo.
So that we truly,
ukuze sithi ngenyaniso sime phambi kothixo singenabala singenambimbi, sihlanje egazini lemvana, singcwalisiwe elizwini likaThixo, sikhokhelwe ngumoya oyingcwele, ukuze konke oku kube yinyaniso yobuThixo kubomi bethu.
Here you go.
Ngaya phayana.
It is our earnest desire.
Ngumnqweno wethu lo kuba zonke izibhalo zenzeke kuthi nangathi kwaye uThixo woxolo aningcwalise nibe ngcwele. Ndiyathandaza uThixo wonke umoya wenu nomphefumlo nomzimba ugcinwe ungenabala ide ifike iNkosi yethu uYesu Kristu. Incwadi yokuqala kwabaseTesalonika sahluko sesihlanu qolo amashumi amabini anesithathu.
And now, little children,
ke ngoku bantwana hlalani kuye ukuze xa athe wabonakaliswa sibe nokungafihlisi singambaleki ekufikeni kwakhe. Incwadi yokuqala kuyohane sahluko sesibini umqolo amashumi amabini anesibhozo.
Oh, may the Lord.
Oh, yanga inkosi ngenyaniso inganika ubabalo kuko oko.
That no one.
Ukuze kungabikho namnye uya kushiyeka ngasemva.
I believe.
Ndiyakholwa.
In glory.
Ukuba eluzukweni.
A single chair.
Akona sinye isihlalo. Esiyawushiyeka singenamuntu.
We will sit down.
Siyawuhlala phansi.
And there will be an uncountable multitude.
Kwaye kuyakubakho isihlwele singenakubaleka.
I have seen the rapture.
Ndibonile ugqilo.
I have seen the uncountable multitude.
Ndibonile isihlwele singenakubaleka.
I have really experienced it.
Ndithenda banamava ngako ngenyaniso. Kwaye ndiyabulela inkosini.
That we may believe.
Ukuba singakholwa.
That it will really happen.
Ukuba kuyakwenzeka ngenyaniso ngokufutshane.
But the day and hour.
Kodwa umhla neyure.
Only God knows.
NguThixo kuphela owaziyo. Ungaya phaya.
For what is our hope?
Kuba leli yintona ithemba lethu.
Or crown of rejoicing.
Okanye uvuyo okanye isithaba sovuyo. Abukho lapha. Ngaba bukho lapha na ebukhoneni buka Yesu Kristu ekuzeni kwakhe.
Incwadi
yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesibini umqolo weshumi nesithoba. Oku kubhekisela kubo bonke abo uThixo abanyulileyo phambi kokusekwa kwehlabathi. Kubo abapostile babiza amazwi aqinisekileyo. Musani ukumenza buhlungu umoya kaThixo apho nityhwine khona kuthi ibe ngumhla wokuhlangulwa kwenu. Kwabaseefesi sahluko sesine uqolo amashumi amathathu. Kuphela abo bayinxalenye yomtshakazi webandla abatyhwiniweyo. Kubo kwaziswa oyona kuthazo yokuba bangawenzi buhlungu umoya kaThixo ngokungakholwa nangokungathobeli.
But it is my firm belief.
Kodwa inkolo yam eqinisekileyo.
What the apostle wrote to the brothers and sisters.
Ebhalwe ngabapostile beyibhalela abazalwane nodade ngexesha labo. Isenento ithethayo kuthi namhlanje.
Being confident of this.
Siqiniseke ngalento.
That he
ukuba lo uqaleyo umsebenzi olungileyo ngaphakathi kuni uya ukuwenza ide ibe yimini kaYesu Kristu. KwabaseFilipi sahluko sokuqala umqolo wesithandathu.
Brother Branham.
Umzana uBranham
has carried out
uthwele lo myalelo wesibhalo wazisa umyalezo olungiselela ukuza kwesibini kaKristu.
I was used by the Lord.
Ndiye ndasetyenziswa inkosi ukuba ndithwale umyalezo wokugqibela ilizwe elitshiliweyo kulo lonke ilizwe emva kokumka kwakhe ekhaya.
All true ministering brethren.
Bonke abazalwane abangabalungiselela abayinyaniso bashumayela ilizwe elinye babelana ngokutsho kunye okukokomoya. Kwaye oko ibandla elingumtshakazi liziswa ebunyeni bomoya
with the word.
Nase manyathelweni kanye angawelizwe.
Beloved brothers and sisters.
Bazalwana nodada bazintando.
In all humility.
Ngawo konke ukuthobeka.
May I ask the following question?
Yanga ndingabuza lo mbuzo ulandelayo.
Have you ever heard?
Wakhe weva na.
Of a brother.
Ngomzalwane.
Coming forward after the ministry.
Esiza ngaphambili emva kolungiselo kamzana Branham.
And reported when he was called.
Exela ukuba wayebizwe nini.
Where he was called.
Wayebizwe phi.
What he was told.
Waxelelwa ntoni.
When he was called.
Xa wayebiziwe.
Has there been a single brother.
Kwakhe kwakho umzalwane noba mnye emhlabeni.
In a country.
Kwisizwe.
Who after the passing of
Brother Branham
would say, then and there, the Lord called me, commissioned me
yandi yalena,
to go from city to city, to preach the word, and then to give out the food. As Brother Branham confirmed it on the 3rd of December,
December 1962,
this must be said once,
oku kumele kuthethwe kwakhona,
that such a calling
ukuba ubizo lunje
does not come to two or three,
aluzi kwababini okanye kwabathathu, kodwa soloko lusiza komnye.
There was only one Moses,
kwakukhona Moses omnye kuphela. UYoshua wayemnye kuphela. Kwakukho Elia omnye kuphela. Kukho Elisha omnye kuphela. Kwakusoloko kukho nomnye uThixo awayenokumsebenzisa inyaniso.
And all
konke
who recognize the
bonke abaqaphela ulungiselelo uThixo alimisileyo banokukhamla kulungiselo olunye. Uvakaliso olunye. Ba kuvakalisa ilizwe elinye ungaya phaya.
And while they went to buy,
bathe besakuthenga,
the bridegroom came.
Well, wafika umyeni.
And they that were ready,
abo ke babesele belungile bangena naye emsithweni.
And the door was
lwavalwa ke uqala.
Matthew
25 inqolo yeshumi.
Behold,
yabonani,
I come quickly.
Ndiza ngokukhawuleza.
And the spirit and the bride.
Umoya nomtshakazi bathi yiza.
Revelation 22.
Sitshilelo sahluko samashumi amabini anesibini qolo eshumi elinesixhenxe.
For the year 2023.
Kubunyaka wamawaka amabini anamashumi amabini anesithathu.
To do great.
Wamkeleke kuThixo ukuba senze izinto ezilungileyo ezinkulu. Sizalisekisa izithembiso zakhe. UThixo azalisekisa izithembiso zakhe kuthi sonke singaqinisekisa. Singaqiniseka ukuba ilizwi lakhe liya kugqiba kubo bonke abakholwayo oko belithunywe ukuba likwenze ukuzovelisa oko akuthembisileyo. Amen. Amen.
We are really very grateful to the Lord.
Siyavuya kakhulu enkosini.
We can emphasize that.
Singagxininisa oko kwakhona nakwakhona.
After all, we
mbakoko sibuyile
on all the years.
Kuyo yonke iminyaka
since 1966.
Usukela ngo 1966.
And we thank the Lord.
Kwaye siyabulela inkosi.
Really,
bangenyaniso.
All people.
Bonke abantu.
And tongues.
Nelwimi.
Could be included.
Zinokubandakanywa.
And as it is written,
kwanje uba kubhaliwe,
that the gospel of the
kingdom ivangeli yobukumkani bukaThixo,
the divine message of
umyalezo obuThixo osindiso,
would be proclaimed,
uya kuvakaliswa kubo bonke abantu,
and then
emva koko sifike isiphelo.
The end will come.
Sifike isiphelo.
God is only waiting.
UThixo ulinde kuphela.
Until the last ones
uade abo bokugqibela ababizwe.
But so far,
kodwa ude kube ngoku yonke into iyazaliseka. Izalisekile. Kodwa ngoku yonke into izakuza uvuthelo emva kuvuthelo. Siyabulela kuyo inkosi.
That we don't need to set
ukuba asidingi basibeke imini nakanye.
But
kodwa
that all
kuba konke
continue to live their lives.
Bonke baqhubeke bephila ubomi babo kodwa enhlizweni zabo
connected with God.
Baqhakamshelane noThixo.
And experience their preparation.
Babe namava ngolungiselo lwabo.
It is very much on my heart.
Kukhulu kusenhlizweni yami.
That all young people.
Babonke abantu abatsha. Abakhulileyo kumasapho akholwayo.
Children become adolescents.
Abantwana baba ngabangena baba lulutsha ulutsha bengabantu abadala.
Another 1000 German Bibles.
Kwaye siya safumana enye yezibhalo zeJamani eliwaka elinokwenza bonke abantu abancinci abanothanda ukuba neBible ukuba bazifunele. Umntu azifunele yakhe uza kuyifumana kungekho xabiso. Yangwe inkosi uThixo angenza ubabalo kuze bonke abantu abatsha bangaba
neBible
bangaba namava abo osindiswa. Ukuba amaxesha amaninzi umzana uBram wathi uThixo unabantwana kuphela onyana neentombi akukho bazukulwana kanabazukulwana bonke abo bazelelwe kumasapho akholwayo baya ukuba namava amanye osindiso. Apha lilizwi eliqiniseke kakhulu elibhekise kuthi sonke eliselifundiwe.
Those who were ready,
abo babelungile bangena emsithweni.
And the door was closed.
Lwavalwa ke ucango.
The last call goes forth.
Ubizo lokugqibela luyavakala. Umyalezo wokugqibela sele uvakelwe kulizwe jikelele.
And now I say it again.
Ndithi kwakhona.
Let us put away
masibeke caleni konke ulunya yonke into.
And serve the Lord.
Sikhonze inkosi.
Not missing a single meeting.
Singaphosi nomhlangano omnye.
But really experience.
Kodwa ngenyaniso sibe namava olungiselo lwethu.
And I tell you.
Kwaye ndiyakuxelela.
In every sermon.
Kuyo yonke intshumayelo.
Something.
Ikhona into elungiselwe wonke umntu ngamnye. Siyabulela enkosini. Ukuba siva kuthethwa nathi umntu ngamnye.
I recently spoke to some brothers.
Bendisando thetha nabanye abazalwane.
In the same way.
Ngendlela enye.
That I, Brother Frank.
Endithi mna mzana uFrank endingangqina ngayo.
The Lord.
Inkosi.
Stood there.
Imepha.
On the right side of the window.
Ngase kwefestini.
And spoke to me.
Yathetha nam.
And every word
lonke ilizwe
remains for eternity.
Lishiyeka lishiyekele iphakathi. Wathetha nam umntu ngokuvakalayo. Kumele kufikele koku. Ilizwi kumele lithethe nawo wonke umntu ngamnye.
Where we are.
Apho sizawube sikhona. Ukutsho phantsi kokuvakaliswa kwelizwi likaThixo.
May the Lord bless you.
Yanga inkosi ngasikela wonke umntu kulonyaka.
May it be a year of jubilee.
Yanga ingangunyaka wentlokoma.
May all come into possession.
Ukuba sonke sigcwaliswe. Sifike ekubuyiselweni okugqibeleleyo. Uba inkosi ngasikelela okuvele butyebini bobabalo lwakhe.
In all peoples.
Kubo bonke abantu ilwimi nezizwe.
Thanks be to the Lord.
Siyabulela enkosini.
Also for all our
kunjalo ngawo bonke abazane bethu
who translate
abaguqulelayo kuzo zonke ilwimi.
Thanks be to the Lord.
Siyabulela enkosini ngabazalwane
in the technique.
Kwizixhobo zeteknoloji sibulela inkosi ukuba zonke intshumayelo zingapapashwa.
Thanks be to the Lord.
Siyabulela enkosini uThixo ukuba singaba namava ngalo msinga wokugqibela ngesazela esihle ngobabalo.
And let us really say it
kwaye masikutsho inyaniso
before the face of God.
Phambi kobuso bukaThixo.
It is the most important period.
Sisithuba sexesha elibaluleke kakhulu kuyo yonke imbali
yomntu.
Sikwesona sigaba sibaluleke kakhulu kwibandla likaThixo ophilileyo. Lo unendlebe zokuva lo unendlebe yokuva makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla ngelizwi
message
ngomyalezo wokugqibela
for therein
uba phaya
will lie our preparation
uhleli ulungiselo lwethu
that we believe
ukuba sikholwe lonke ilizwe
that we have no inner resistance
ukuba singabi nokungafuni kodwa
as we heard it
inyaniso njengoba sikuvile kwilizwe lokuchayelela
no word
akukho lizwe elivakeleyo liphuma kumlomo kaThixo wethu kuwo okanye kuthi alikubuyela kuye lilambathe kodwa kuwe nakum kuthi liya kugqiba oko belithunywe ukuba likwenze lizise
what God has decided
into uThixo agqibe ekuvele phakadini kwicebo lakhe losindiso
this is yes and this lo
nguewe ngu amen
surely
ngokuqinisekileyo njengawo onke amadinga kaThixo nguewe angu amen ukuzaliseka kwawo kuya kuza kwenzeke ngathi
Oh, thanks be to the Lord our God. Siyabulela
kwinkosi uThixo wethu.
From the bottom of our hearts.
Okuvela kwinzulu enhliziyo zethu.
That we may experience
ukuba singaba namava ayo umuntu ngamunye. Ukubizwa, ukuphuma, ukwahlulwa, ulungiselele. Singaba namava ngako umuntu ngamunye ngobabani.
May this year.
Yanga lonyaka.
Be a blessed year.
Ingangunyaka usikelelekileyo wenkosi. Nditsho kuzo zonke izilingo esijongana nazo. Ubunzima bukuyo yonke indawo.
But let us put our trust.
Masibeke ithemba lethu enkosini.
He is with us.
Unathi
all the days.
Kuyo yonke imihla.
Until the end of the
world. Kude kube sekupheleni kwehlabathi. Ade abuye.
And takes us home.
Asithabathele ekhaya.
And then
emva koko
all suffering konke
inhlungu buziya kuphela konke okwasemhlabeni kuya kushiyeka ngasemva
and we will be taken up
kwaye siya kuthatyathelwa phezulu sibe nenkosi yethu
blessed and praised
malidunyiswe libabazwe inkosi yethu izukiswe kwakhona magxininiswe sikholwa kunhlangulo egqibeleleyo phansi komoya komphefumlo nomzimba siyambulela uThixo ngelizwi ngegazi ngomoya siyambulela uThixo ngomnqophiso omdala nomnqophiso omtsha sibulela uThixo ngawo konke athe wasinika kona ngobabani kwaye siyambulela
that he will come again
ukuba uya ukuza kwakhona njengenkosi yethu nomsindisi ba asithabathele ezukweni
to him
kuye
be the glory
alibele uzuko
for all eternity
kude kube sephakadini
be blessed
sikelelekani
with the blessing
ngentsikelelo
almighty god
othixo namandla onke
in jesus
egameni likayesu elingcwele amen